era nga twongera okumugulumiza n'okumuddiza ekitiibwa n'ettendo yakusaba ombuulizeeko ku neighbor
wo first greet of your neighbor
mwagalize ebisinga obulungi
wish them the best
ebiva eri katonda kitaffe
which come from God the Father
omwana n'omwoyo omutukuvu
the Son and the Holy Spirit
omugambe tweyongerayo tugenda mu lugendo lw'eggulu
and tell them we're moving on in the journey of heaven
abanajja leeti bajja tusiŋŋaana
yo those who come late will find us on
abakutte ekikwati
those who have held it
abakutte ekikwati nga bamanyi tujasooka mu kigambo
eky'amagezi we shall always have word of wisdom first
tuvuula bye nga kwaya bagikutte offside
that's why the choir was captured caught offside
nga bamanyi okutendereza amasaawa yomu
and they know praise and worship is for at 7
naye byagenza okwesiŋŋaana
ngakwakakatiyesukale
offside n'abeera
anti
mukama agamba mubeere nga mwetegese buli kiseera
kyonna
ate era akkiriza okulungamyako omwoyo
omutukuvuolema
okukola ngabo nga bwolowooza kubanga tekikola makulu eri
ggweyesu
yebazibwa nnyo twagala kulabika nga tweyongerayo mu lugendo lw'eggulu
nsaba
oteeketeeke bayibuli yo
oteeketeeke
ekitabo kyomwowandiika gezesaamu ku peeni yoolabe nga
teyazikiddekebera
n'omutima gwo
olaba
oba nga gusetolinze bulungi katonda omulamu ogyo agenda okuwandiika ekitabo
kye
yatugamba mu bakolinso ekyokubiri essuula
ey'okusatu
nti ye awandiika ku mitima gyaffe
ne
mu muntu waffe ow'omunda
ne mu mage and in our mind
so kakasa nga otegese bulungi ekitabo ky'omwoyo
omutukuvu
omutima gwo omuntu ow'omunda n'amagezi go olwono tusobole okweyongerayo n'olugendo luno lw'eggulu yesu yebazibwe nnyo tukyaludde nga tusoma eby'omu kibuga kya katonda yerusaalemu eky'omuggulu aniredde neryabamalayika
of the angels
n'abatukuvu ba katonda
and the saints of God
era nga tuzze tusoma
and we've been studying
ku bibinja by'abamalayika omusanvu
on the seven groups of angels
emirimu gyabwe
their works
n'obulamu bwabwe
and their lifestyle
yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
okutuusa lwe twasembyeyo okutegeera
to reach when we last ended understand
nga tulaba ekibinja eky'omusanvu eky'abamalayika
and we saw the seventh group of the angels
nga tulaba secret codes zaabwe n'ebibinja biri omukaaga ebyasooka nga tulaba secret codes
zaabwe
n'essiru
zaabwe
yesu yebazibwe nnyo era nga twakomekereza nga siru zonna tuzimazeeyo siru za buli kibinja
ekyabamalayika
ku bibinja bino ebyabamalayika
omusanvu
wabula olwaleero twagala kwolekera
okunnyonnyoka
buli siiru kibinja ky'abamalayika
kino
nga mu kiseera kino okunnyonnyokako wannyonnyoka siiru zino olw'okuba nti twakitegeddeko bamalayika bagenda okujja okampinga mu masekati
gaffe
era n'okukola wamu naffe omulimu guno ogw'okuweereza
katonda
kitugwanidde okubeera nga tumanyi siiru
zaabwe
okwewala bamalayika
abaagwoyesu
yebazibwe nnyo
so
olwaleero twagala kulabika nga tunnyonnyoka siiru zino
omusanvuez'ebibinja
amalayika omusanvu
of the seven groups of angels
nti malayika bw'alabika gy'oli mukirooto
bamukwolesebwa
n'okutuuka lwe bagenda okujja mu buliwo mu masekati
gaffe
tuteekeddwa okuba nga tumanyi engeri gye tunaababuuzaamu okakasa nga lyeryejje lya mukama
weje
era nga bavudde gy'ali yesu yebazibwe nnyo kitwolekedde okulabika nga tugezaako nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyoka
Every seal of a group of angels. We realize the seals are seven. And the seven groups of angels, how they are. Praise Jesus so much. But for wanting to ask them and to separate them from the fallen angels,
it requires
us to know and move on, explain the meaning of their seals. One day, Joshua was in the battle, and there came an angel, and he asked him, "Whose side are you?"
So,
because still they were fallen angels.
So,
because they are there, it takes us no secrets of the angels who are meant to serve with us.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus so much.
So,
and we want to look in Joshua 5. Verse 13. As we get explained the seals of the seven groups of angels. The code of the seven groups of angels.
Joshua, a sure yoktan, don't you look in a set?
Joshua 5, verse 13.
Joshua, a sure yoktan, don't you look in a set?
Joshua 5, 13.
Our Joshua, we are in assembled the Yeriko. Nayimusa amasoge n'atunula, era laba, nga wayimiridde omuntu okumwolekera, eyalina ekitala ekisowole mu mukono gwe. Yesuwa n'amusemberera, n'amugamba nti, "Oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe."
Yesu yabazibwe
nnyo. Praise Jesus so much.
Malayika wa Mukama,
the angel of the Lord,
yakka wakati nga Yesu abali mu lutalo,
in the midst when Joshua were in the battle,
okulwanisa abalabe baabwe,
to fight their enemies.
Yesu yamubuuza ekibuuzo.
Joshua asked him a question.
Oli ku lwani?
Whose side are you?
Oli ku lwaffe?
Are you for our side?
Oba ku lw'abalabe baffe?
Or for our enemy?
So mu kiseera kino,
now at this time,
olw'okubanga twakitegeera,
because we got to understand it,
nti waliyo bamalayika abaagwa,
they are fallen angels.
Kitugwanidde okumanya abo abali ku
side ya. Required of us know those on our side.
Era n'okumanya engeri gye tunaababuuza.
Know how we shall be asking them.
Malayika yagenda maaso n'ayanukula ng'ayogera bwati.
Angel moved to answer and spoke this.
Yosua esuula ey'okutaano n'olunyiriri lwa kumi na nnya.
Joshua 5 verse 14.
N'ayogera nti nedda. Naye omukulu w'eggye lya Mukama ntuuse kaakano.
Yes,
yes, praise Jesus so much.
Yamudamu ne code yamugamba.
Answered him with a code telling him,
"Nze omudumizi w'eggye Mukama,
I the commander of the army of God.
Kankano
ntuuse. Right now I have come."
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Yategeera butegeezi.
He just clearly understood that Revelations 8, verses 1 to 2,
angels,
the commanders holding seven trumpets.
Now,
quicken to realize which commander is this one of the army of the Lord.
Yes,
praise Jesus so much. There was a code they used in the era of Old Testament, and it appeared like this.
Yesu esuula ey'okutaano n'olunyiriri lwa kumi na nnya.
Joshua 5 verse 14.
Nti n'ayogera nti nedda, naye omukulu w'eggye lya Mukama ntuuse kaakano. Yosuwa n'afukaamirira mu maaso ge n'asinza n'amugamba nti, "Mukama wange agamba atya omuddu we?"
N'amubuuza ali mu ggulu,
asked him, the one in heaven,
Mukama waffe
awali,
ayogera ki eri omuddu we?
What is he speaking to his servant?
Bwe yamubuuza ekyo,
when he asked him that,
malayika n'akimanya nti ono yeetaaga kkoodi.
An angel realized that this one needed a code.
Kubanga balina kkoodi gye baali bakozesa ne Musa.
For they had the code they were using with Moses.
Ng'efaanagana.
And it was the same.
Era yali eyogera bwe.
And it spoke like this.
Yosuwa esuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano.
Joshua 5 verse 15.
Omukulu w'eggye lya Mukama n'agamba Yosuwa nti, "Yambula engatto yo mu kigere ekyo, kubanga ekifo mw'oyimiridde kitukuvu."
Yes, yes,
praise Jesus so much.
Code yali,
the code was,
"Yambula engatto zo,
take off your sandals,
kubanga ekifo ky'oyimiriddemu kiki,
for the place you stand in is holy."
Kitukuvu. Era nga code eno malayika y'omu yali yagikozesa
ddeno. Code the same angel used to use it
mu kitabo kino ekyokuva,
in this book of Exodus,
essuula ey'okuna.
Exodus 4,
okuva essuula ey'okuna n'olunyiriri olusooka.
Exodus 4 from verses 1.
Musa n'addamu n'ayogera nti, "Naye laba, tebali nzikiriza so tebali wulira ddoboozi lyange, kubanga bali yogera nti, 'Mukama teyakulabikira.'"
Eyo musuule y'okusatu.
Let's get back to chapter 3
onyolichoka
from verses 1
okuva esule yokusatu nolunyiriryo olusooka
Exodus 3 from verses 1
awo Musa yali nga alonda ekisibo kya Yesiri mukoddomi we kabona we Midiyani n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu olunyo olwokubiri malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi olw'omuliro okuva wakati w'ekisaka n'atunuulira laba ekisaka ekyo ne kyaka omuliro ekisaka ne kitasiriira olunyo olwokusatu
Yesu yabaziwe
Praise Jesus.
Musa Mukama bwe yali amulabikira malayika we
Moses when God appeared him through his angel
omuliro ogwaka ogw'ekisaka
the fire upon the bush
bwe yali asemberera ekisaka
when he was drawing close to the bush
kodi gye tulabye malayika gye yaddamu Yoshua
the code we saw the angel answer to Joshua
ye kodi ye mujja ogenda okuwulira wa
the same code you're going to hear here
katuwulire olunyo olw'okusatu
let's hear of verse 3
okuva esuula ey'okusatu n'olunyiriri olw'okusatu
Exodus 3 verse 3
Musa n'ayogera nti kanneekoloobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu ekisaka kye kivudde kirema okusiriira olunyo olw'okuna Mukama bwe yalaba nga yeekoloobezza okulaba Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka n'ayogera nti Musa Musa n'ayitaba nti nze nzuuno olunyo olw'okutaano n'ayogera nti tosembera wano tosembera wano jamu engatto zo mu bigere ebyo kubanga ekifo ky'oyimiriddemu yensi entukuvu
Yesu yebazibwe
nsubira
owulidde koodi zino nga zifaanagana Yesu yebazibwe
nkoddi
kankano eza ika muggulu
zifaanagana
ekibinja ekisooka ekyabamalayika kibeera ne koodi yaakyo
kubanga
tulina ekibinja ekisooka ekyabamalayika
Michael
ne koodi yaabwe nga bwe twagira
era
nituba n'ekibinja ekyokubiri ekyabamalayika Gabudyeri
ne
koodi yaabwe twagira tulaba ekibinja ekyokusatu
ekyabamalayika b'ebipimo ne
tulaba ne koodi
yaakyo
era tulaba ekibinja ekyokuna ekyabamalayika
Abaddon
bamalayika
b'enjegeri
ne koodi yaabwe ne tugiraba
ne
tulaba ekibinja ekyokutaano malayika w'amazzi n'obutonde
era ne
tulaba koodi
zaabwe
ne twolekera ekibinja ekyomukaaka malayika w'omuliro malayika akulira omuliro
bamalayika
b'omuliro era ne tumanya koodi zaabwe nga bwe ziri Yesu yabazibwe nnyo
twasimbawo
ekibinja ekyomusanvu ekimanyiddwa nga ejje
eritamanyiddwa
Yesu yabazibwe
nnyo ne
tulaba koodi yaakyo
so
mu kiseera kino n'ebyo ebingi bye twetegereza
And the many we've looked unto.
Nga twasooka okuzuula nti waliyo bamalayika abaagwa.
And we first discovered their fallen angels.
Era abaagwibwa mu ggulu.
And those chased from heaven.
Ate nga baagala nnyo okwefuula bamalayika
ab'omusana. And they want much appear as angels of light.
Nga ne sitaani bwakola.
Just as the devil too does.
Kyatugwanira okutegeera.
Now it required us to know.
Ebyamaba bya bamalayika bano.
Of what concerns these angels.
Nga batandika kankana okuddamu okukola mu masekkati g'ekkanisa.
Who begin to do right work within the church.
Era nga bakulembeddwa mu mwoyo wa Katonda.
And led by the Spirit of God.
Nga naffe bwe tukulembera mu mwoyo wa Katonda kirungi nnyo okumanya ebyama byabwe era n'okumanya bw'onaayawula bamalayika bano ku bamalayika abaagwa kubanga mu kubikulwa
12
olw'omusanvu paka olw'ekkumi waliyo bamalayika abaagwa abaagwibwa ne sitaani
ate
era waliyo n'abatukuvu abaasigalayo mu ggulu katusomeyo okwewulira
okubikulirwa essuula ey'12 n'olunyiriri olw'omusanvu ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo
Yesu yabazibwe nnyo waaliwo olutalo mu ggulu
oluvannyuma
lw'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe
Yesu
n'addayo mu bwakabaka bw'omu
ggulu
malayika Michael n'eggye lyonna erya bamalayika
abatukuvu
ne batanula okulwanyisa okusota
sitaani
nagwo ne gulwana ne bamalayika baagwo
naye
Bayibuli emaliriza etulaga bw'eti that the angels of Satan, Satan himself, were chased from heaven. Let's hear. Satan. Praise Jesus so much. It's required of us to be knowing their faults, and we know how to explain them. Praise Jesus.
It's
required of us to know their sacred faults, and we also know how they are explained. Now, when they are tough, to us, and we can ask them.
Yes,
praise Jesus so much. Now, because of that, as the first warned us in Galatians chapter 1. From verses 6 to 10, and they tell us their angels will appear as angels of God, and they will come bring another gospel and to change the truth. Now, by that we get more explained what concerns the holy angels in the city of God, Jerusalem of heaven, when we pass through this journey of heaven. Let's hear. Galatians 1 from verse
6. Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala. Si ndala wabula abantu ababateganya abaagala okukyusiza ddala enjiri ya Kristo. Naye obanga ffe oba malayika ava mu ggulu bwabuulira ng'enjiri wabula nga bwe twabuulira akolimirwenga.
Yes, praise Jesus so much. They warned and told us, even if someone claims to be an apostle, or they come in the form of angels, and they claim to say they come from heaven, when they bring another gospel, not like of the apostles they preach, even the prophets, let them be eternally condemned.
Yes,
praise Jesus so much. Beginning of many religions in this world, and they believe, and they say they have met angels, they met fallen angels, and they don't know how they can even ask them to prove whether they are angels of God or not. As the new generation with the full knowledge of God, God has given us to resume bring the gospel of the kingdom of God and the righteousness the kingdom of heaven. We are to work together with armies of holy angels.
It is
required of us first understand their codes, and we shall get explained of their seals, and we can ask them questions concerning their seals and their codes.
Yes,
praise Jesus so much.
For
they are to come and work in our midst, like in the era of Prophet Moses and Elijah.
Yes,
praise Jesus so much. And Elisha.
If
they are to come and camp in our midst. But in this time, and they move on to prove their camps, and they begin manifest towards us. God has first taught us, and separated us the fallen angels and the holy angels. God right now give us their sacred codes, the meaning of those sacred codes.
According
to what is written in 2 Kings chapter 6 from verse 15, we saw of the camps of these angels. Let's read there and we hear.
Basekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga n'olunyiri lwa 15. Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba, ejje n'embalaasi n'amagaali nga bizingizizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti, "Zitusanze, mukama wange. Tunaakola tutya?"
Yes, you ever see
praise Jesus so much.
Obire,
in those days,
battles
which were very serious indeed.
Between
the saints of God
and
the children of God,
and
the church of Christ,
and
these fallen angels,
those
who were demons over clans,
and
in the other nations.
Na ye, mchiserichu.
But in that time,
the
physical the armies of heaven had
encamped,
and they surrounded these saints.
Elijah
and the servants was
with,
but he was strengthened.
Already
knew the armies of God had encamped around
him,
which works with him.
Let's
read and hear.
Basekabaka ekyokubiri essuula ya mukaaga,
2 Kings 6:16.
Naddamu nti totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo. Yamuddamu nti totya.
You answered him, fear not.
Bali abalabi baffe boda bakampi.
Those enemies of us who sit surrounding us.
Waliwo ababalimu tebali bokka.
There are others who are among them, they are not alone.
Naye totya.
But don't fear.
Kubanga naffe abali kusaidia.
We to the ones on our side.
Bangi okusinga abali nabo.
They are more than the ones with them.
Yes, yabazibwe.
Praise Jesus so much.
Yenga nabi Elisha.
He has proven Elijah.
Yali amaze okukakasa ejjira bamalayika eriri kusaidia.
He had already proven armies of angels on their side.
So,
now, as the new generation,
we know kumanya Katonda okujjudde,
with the full knowledge of God,
atukomawo obuto n'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda,
come afresh with the gospel of the kingdom of God, and the
righteousness
in the kingdom of heaven,
kitugwanidde okusooka okumanya ejjira bamalayika eriri kusaidia.
One of us first realize armies of angels on our side,
era nga tubitegeera bulungi,
and we understand it very well,
kwe kugamba nti twolekedde okunnyonnyoka ku kodi zaabwe,
is to say we're heading to get explained of their fault,
oluvannyuma lw'okuzitegeerako ku mulundi
guli, after understanding them of the other time. After that,
we are
to see their seals, and we get explained of
yes,
them.
Yes,
praise Jesus.
And there
we get to understand those on our side. Let's move on and we hear.
2 Kings 6:17. Elisa n'asaba n'ayogera nti, "Mukama wange nkwegayiridde, omuzibule amaaso ge alabe." Awo Mukama n'azibula amaaso g'omulenzi n'alaba. Awo laba, olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro ageetoolodde Elisa.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mukama n'azibula amaaso ga Gehazi.
God opened the eyes of Gehazi.
N'asobola okulaba ejjira bamalayika b'omuliro.
He was able to see armies of angels of fire.
Abaali beetoolodde wa.
Those who surrounded Elisha.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Naye nga bwe twakulaga.
But like we showed you.
Nti kanisa ebikolwa by'abatume.
That the church of the ark.
Bwe yatandika.
When it began.
Bamalayika bwe baakomyawo kampu ezo ku nsi
kuno. Angels brought back those camps on this world.
Nga bwe twala mu kubikuli bw'essuula ey'okubiri.
Like we saw in Revelation 2.
N'essuula ey'okubiri.
In Revelation
3, and
he told us to the angel of the church in Ephesus.
That's
where they explained us their seals,
or
their sacred codes.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus so much. And we began to know that they resumed to re-encamp on the world in the beginning of
80.
And they appeared with those their sacred
codes.
Now in the journey of heaven, I saw thousands of the angels,
which
is their seven groups, and to speak with every group. But it drew me to understand, know their codes. And they told me that if we pass through and finish that, we too are ready to come to serve in your midst, to fight your enemy,
who
the Satans they were chased from heaven, Satan and his fallen angels, those who are known as the aliens, those known as demons of this world, threatening never to know those on your side,
never
to realize them how they work. For your enemy can appear to be on your side,
then
they claim to appear as an angel of light.
But
after you realize the ones on your side, and you know their secrets, It's easy to separate your enemy. According to Luke 14, it's good to always know armies on your side. Let's see verse 30. Luke 14:30.
Nga bagamba nti omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumala.
Luke 14:31.
Oba kabaka ki bw'abanga agenda ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasooka kutuula n'ateesa ebigambo obanga ayinza n'akakumi okusisinkana n'oli amujjira. Luke 14:31. Oba kabaka ki bw'abanga agenda ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasooka kutuula n'ateesa ebigambo obanga ayinza n'akakumi okusisinkana n'oli amujjira n'obukumi obubiri.
Yes,
praise Jesus.
Eri kabaka,
there is no king who never sits down when they are going for battle to first know the numbers of those on his side. If he has a thousand army,
you
will be able to fight with only 10,000.
Yes, he was able.
Praise Jesus. Now, when they first understand that they have a few armies, and they write a letter of reconciliation, but we ourselves are not reconciled with Satan. We are
made
no armies of angels on our side. We separate them from our enemies, the devils, the fallen angels, those who appear as demons of
our
land. When we first understand them, now we are strengthened as church. We move on to fight the spiritual wars. Let's move on and we hear. Luke 14:32.
Obanga si bwe kityo oli bw'aba akyali wala nnyo atuma ababaka n'asaba ebyokutabagana.
Yesu yebazibwe
nnyo
nti omanyi otegeera nti amagye agali ku sayidi ya
Sitaani
mangi nnyo.
Bw'oba
olina okutabagana nago
naye
katuyinza tutya okutabagana ne
Sitaani?
Yes, you have
received. Praise Jesus.
So we are meant to
know angels on our side.
No kumanya
no secrets concerning them.
Then
we separate them from fallen angels.
Yes, you have
received.
Praise
Jesus.
The
armies of angels on our side are very many. As the church. But we did first understand
them.
Secrets concerning those angels. Truly we were just there like that. You yourself know that clear. And we are there, we knew nothing. But God is this book of remembrance in this journey of heaven. Right and found way of saving his offerings as it is today.
He goes
on telling us armies of angels on our side and all the secrets which concern them.
Yes,
praise Jesus so much.
So,
now, because we understood it,
in
Second Corinthians 11,
right
from verse 14, Satan masquerades as an angel of light. Even his ministers do the same thing, the fallen angels. You must know secrets of the holy angels, separate them from the fallen angels. Let's move on.
Second Corinthians 11 from verse 14. So si kya magero, kubanga ne Sitaani yefaananya nga malayika ow'omusana. Olw'15. Kale si kitalo era n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza ab'obutuukirivu.
Praise Jesus.
Nti enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe.
Yes, he has
praised Jesus so much. I think you've heard of that word.
Satan,
in masquerading as an angel of light.
never
and his angels. And the
appears
preachers of righteousness.
And
they take them drink a lot of blood. Those fallen
angels.
A body which appears a bit glorious.
Then
they can appear to people.
They can fake and come
as an angel with wings well.
And
they affect on many people.
Yes,
praise Jesus.
But
they have to where they can begin to separate them. This was come appear as an angel of light. As if he has knowledge, yet there is a shining light of him, and he seems to tell things of righteousness. Repent of sins of your forefathers who died.
If
you tell me them, is this me who committed them?
Ezekiel
18 says, the father of the child has eaten sour grapes, and they affect the child. Attend your paper yourself. And now the child is the one affected about that.
It's
impossible.
Say
the soul which will sin is what will die.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
Now,
because of that, those who speak of the fallen angels,
that's
as the truth of the word of God is,
it was
required of us not sacred codes of the holy angels in their explanation.
Truly,
we cannot move on, go onwards. First, when angels of God are with us.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
But
Moses one day told God,
I'm not
going to go in this mission
except
let me with your glory.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
We need
to ask the generation with the full knowledge of God.
We
cannot confront this world and demons, the fallen angels, except which the Holy Spirit is on our side
and
the of holy angels on our side. If it's not that, we may not be able to stand even 5 years in truth, just as our colleagues who began like that, who
have
been perverted on track as they were beaten, for they could not be able to separate the spirit speaking with them and those appearing to them. And some of them made them angels, others appeared as Christ.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
So,
now it was very hard to stand in those days. But God told Moses
in
Exodus 32, verse
26.
Exodus
32, 26. Musa n'alyoka buli muntu ali ku lwa Mukama ajje gye ndi. Abaana bonna abaleevi ne bakungaana gy'ali. Olwa 27. N'agamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri nti, muteeke buli muntu ekitala kye ku kisambi kye, muddiŋŋane mu miryango gyonna mu lusiisira lwonna, mutte buli muntu muganda we, na buli muntu munne, na buli muntu muliraanwa we. Olwa 28. Abaana ba Leevi ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne bafa ku bantu ku lunaku luli abasajja ng'13.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Mu kiseera ekyo,
in that time,
abaana ba Isirayiri baali bamaze okukola akoze akayana.
The children of Israel had made a cult,
ne batandika okusinza bamalayika abaagwa.
Began to worship the fallen angels.
Ne wabalukawo olutalo wakati yaabwe.
And there appeared a war in their midst.
Musa n'alaba ng'ekyokutwala abantu bano,
and Moses saw taking these people,
mu maaso nga Mukama tamukulembedde,
and God not led him,
kizibu nnyo.
It is very hard.
Kubanga ne wavangawo ku katono.
Or even when he left a little,
they
have deceived the entire group and
they
have begun to worship idols. Great things and the miracles of God from the land of Egypt.
Yes,
praise Jesus so much. But when you read verse 30, Moses told God these words. Exodus 32, verse 30.
Musa n'agamba abantu nti, mwayononye ekyono n'ekinene. Ne kaakano n'alinnya eri Mukama, mpozzi n'akola ekinaatangirira olw'ekyonoono kyammwe. 31. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti, woo, abantu abo bayononye ekyonoono ekinene, ne beekolera bakatonda abazaabu.
Yes, you was
with me. Jesus so much.
Okukomya amateeka ga Katonda
kanisa. The commands of God in church.
Engeri y'obwakabaka bwa Katonda obutuufu.
Because for the kingdom of God and righteousness.
Lubeera olutalo olw'amaanyi
ddala. A very serious battle.
Era nga bamalayika abaagwa.
And the fallen angels.
Babeera wali nga balinze okusuula n'okukyusa buli kintu kyonna.
They are assigned to wait to throw and change everything.
Naye kaakano ku mulundi guno.
But right now this time.
Katonda atweninga n'okutendeka okw'ekitalo
ddala. God has trained us with a very high level of training.
Ng'atubuulira ebyama bya bamalayika.
And tell us secret of holy angels.
Era n'okutuuka nga bajja okukampinga mu masekati gaffe.
Reach when they come to camp in our midst.
N'okutanula okukola n'okutulabikiranga.
Begin to work and appear to us.
N'okutambulanga nabo mulimu guno ogw'enjiri bwa Kabaka bwa Katonda.
In the mission of the gospel of the kingdom of God.
Ng'eggwanga eryayitibwa.
As a nation called.
Era n'eri bonna abaneegatta kukuza enjiri bwa Kabaka bwa Katonda n'obutuukirivu.
Full join in restoring the gospel of the kingdom of God and righteousness.
Mu bwa Kabaka bw'omu ggulu obujja.
The kingdom of heaven.
Nabo baakukola mu n'eggye lino ery'abamalayika.
They too are to work with the armies of angels.
Nga kitugwanidde okubanga tubamanyi bulungi
n'ebibakwatako
kubanga baakujjira ddala mu masekati baakujjira ddala mu maka
gaffe
kuli baakuweereza nabo ku butuuti obw'enjawulo mu makuŋŋaaniro
ag'enjawulo
bifo eby'enjawulo katuwulire kuva
32:32
nti naye kaakano bw'onoosonyiwa ekyonoono kyabwe naye bw'otoosonyiwe onsangule nze nkwegayiridde mu kitabo kyo kye wawandiika. 33 Mukama n'agamba Musa nti buli annyonoonye nze oyo gwe nnaasangula mu kitabo kyange. 34 Ne kaakano genda otwale abantu mu kifo kye nnakugambako, laba malayika wange anaakukulemberanga era naye ku lunaku luli lwe ndiwalana ndibawalanako ekibi kyabwe.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mukama yagamba Musa.
God told Moses.
Nti malayika wange agenda kubakulembera.
My angel will be leading you.
Naye ngenda sooka nsiikire abantu bano.
I'm going to get silent over these people.
Ku kibi kye bakoze.
On the sins they have committed.
Oluvannyuma nja kubaddira.
Then after I'll get back to them.
Baalowooza Katonda yabasonyiye.
They thought God had forgiven them.
N'akomawo eri mu maaso.
He came back to them ahead.
Nga banaatera okusala bayingire.
And they were about to cross enter Canaan.
Yes, Jesus.
Praise Jesus.
N'alyoka battirawo bonna abakadde bonna.
Kill all the old ones.
Naye mu byonna kye nnyinza okusaba eri ggwe kanisa.
All can request to you church.
Bamalayika bano abagenda era abamaze dda okutuuka okukola ne kanisa
kaakano. Angels have reached to work with church right now.
Kiseera kya kwetukuliza ddala.
The time to sanctify totally ourselves.
Kiseera kya kubamanya.
It's a time to know them.
Okutegeera Katonda omulamu.
Understand the living God.
Kutukola naye.
Whom we work with.
Wamu n'eggye lye ery'abamalayika.
Together with his army of the angels.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kubanga ye Mukama.
For he God.
Agenda okutukulembeza mu eggye ly'abamalayika.
God lead us with the armies of angels.
Naye nga tuteekeddwa okubanga tubamanyi.
But we must be able to know them.
Ebibakwatako byonna.
Whatever concerns them.
Ate n'okumanya bye tunaayogeranga nabo.
Even to know what we shall be speaking with them.
Manyi waliwo otuuka eno otandika okwogera
ebitasaana.
Malayika bazze.
The angels have come.
Baagala kubeera nga bakola naawe.
They want to work with you.
Bakulabikira era nga batambula naawe.
They appear to you and work with you.
Ate ng'odda mu kunyumya tugenda kulya mawanga tugenda mu Amerika.
We are going to eat and nations travel to America.
Ebyo byamawanga.
Those things of nations.
Ebyo Katonda bye yatuwedda.
The things God already gave us.
N'atuwa buwi.
And he freely gave them.
Naye kankano ekirabo malayika mu kujokola naffe.
Right now armies of angels to come and work with us.
Kuli missions za bwakabaka bwa Katonda butuukiri.
Missions of the kingdom of God and the righteousness.
Munjiri ey'obwakabaka bw'omuguru.
In the gospel of the kingdom of God.
Obwo bwe bintu obutono mu kukola.
Those are the few things to be done.
Mmotoka buyumba bagenda kuwa buwi.
House that to freely give us.
Tegenda kubeera nga njiri.
It's not going to be the gospel.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Iro yogerenga ebigambo ebyensonga.
While you speak meaningful words.
Onyumyanga n'ejjiri ya Mukama mu kuteesa.
And you chat with armies of angels in the council.
Olemenga okuleeta ebigambo ebikizikiza.
And you never bring words of darkness.
Mu kuteesa.
In the council.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Twagala kulabika nga tutandikirawo ku kodi esooka.
We want to begin immediately of the first court.
Y'ekibinja kya bamalayika.
Of the group of angels.
Ekisooka ekibinja kya kyejjira bamalayika ba Michael.
The first group of angels, Angel Michael.
Katunyonyoke.
Let's get explained.
Kodi The code of the first group of angels, led by Angel Michael. The angel of warfare.
Yes, you have a
praise Jesus so much. And if you want to get explained of their code,
when you ask
that one from that army, and you ask it to that angel, they tell it to you. You tell that angel to explain it. But they shouldn't confuse you when they are not revealed of this call.
But
we are going to get explained of.
Yes, you was when you
praise Jesus.
Today
we began to explain the passport of the first group of angels, the group led by Angel Michael, the angels of warfare.
Yes, he was when you
praise Jesus, man.
We
won't get explained of their code.
Code is soka.
The first code. Let's read Revelation 2, from verse 1.
Eri malaika owekkanisa ey'omu Efeso, wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo. Atambulira wakati w'ettabaazi omusanvu eza zaabu.
Yes, praise Jesus.
Kodi y'ekibinja kya bamalayika Michael.
The code of the angels Michael.
Abalwanyi b'entalo.
Those who fight wars.
Eri nti bw'ati bw'ayogera oyo atambulira oyo akwata emmunyeenye omusanvu.
He who holds the seven stars.
Mukono gwe ogwa ddyo.
In his right hand.
Era atambulira mu masekati g'ettabaaza omusanvu.
And who moves in the midst of the seven lampstands.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much.
Twagala kunnyonnyoka.
We want to get explained.
Emmunyeenye ezo omusanvu ze kiki?
What are the seven stars?
Kitegeeza malayika oyo aba alina okubanga amanyi okuzinnyonnyola.
Means that angel must be able to explain them.
Lampstand omusanvu zino zitegeeza ki?
What does the seven lampstand mean?
Era zisiŋŋaanibwawo.
And where are they formed?
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Take a look, Banga, as man.
He must be able to know them.
But
now in heaven, the book in heaven, the seals were removed.
But
none of the holy angels. Who can tell you I don't understand it? According to Revelation 5, verse 1. And three. That book held the seals unto BC. And Satan and his fallen angels are still in heaven. But after the AD, after the resurrection of the Lord Jesus, the sins were removed. Must understand well the book, the Bible. For its main copy is in heaven.
Should there
be a confusion, it tells you, I don't understand that word. Let's read Revelation 5, verse 1. Revelation 5:1.
Nendaba mu mukono ogwa ddyo ogwoyo eyali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero omusanvu. Olunya olwokubiri. Nendaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubengula obubonero bwakyo omusanvu. Olunya olwokusatu. Ne watabaawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo.
Yes, he was praise Jesus. This holy book, the Bible, which is in heaven,
it
had seals in the entire BC.
Yes,
before the birth of Christ on earth. But after the AD, after the death and resurrection of the Lord Jesus, this book, the seals were removed. No one can speak in heaven on the holy
angels.
They don't understand what is in this book.
For
when AD was beginning, after death and resurrection of the Lord Jesus, there was removing of seals from this book. Revelation 5:4.
Revelation 5:4. Olunya olwokutaano. Omu ku bakadde n'angamba nti, tokaaba, laba, empologoma ow'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo omusanvu.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus for my.
Omuweereza ono,
the servant,
omutume Yokana,
Apostle John,
bwe yalabanga tewali agwanidde okugyako siru ku
kitabo ekyo, no one was worthy to remove the seals from the book,
okuleeta okutegeera,
to bring the understanding,
n'okubikkula ekitabo ekyo,
and to reveal that book,
n'akaba amazima,
and he wept tears.
Naye omu ku bakadde abiri mu abana,
one of the 24 elders,
n'amugamba,
he told him,
totya,
do not fear,
kubanga empologoma y'omu kika kya Yuda,
the lion of the tribe of Judah,
omwana gw'endiga,
the lamb of God,
yes, Christ,
Christ Jesus,
yawangula,
he overcame.
Uliriza ekyaddirira.
Listen what followed.
Okubikkulirwa essuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'omukaaga.
Revelations 5 verse 6.
Ne ndaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe musanvu n'amaaso musanvu.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mukama waffe Yesu Kristo,
the Lord Jesus Christ,
yalabisibwa mu kibuga kino.
He appeared in his city in heaven.
Era n'alabika n'emyo omusanvu egya Katonda
okusobola
okugyako
siiru
n'okubikkula ekitabo kya
Mukama
ye lyonna ery'omuggulu
eri
abamalayika
abatukuvu
n'abatukuvu abaali batuuse kankano
mubireebe
okutegeera ekigambo kya
Katonda.
So bwe tunaaba tutuuse ku bulamu bw'abamalayika n'obw'abatukuvu
bino
bye muwulira ng'omutukuvu gundi yakomyewo
come back to the living.
Omujja kubekkenenya kuba teri mutukuvu akomawo.
Those ones you will check them for no saint gets back on the
world. Adaba yenda gokubuuza ebyawandiko
byamazima. They need to be asked scriptures of truth.
Kubanga already abatukuvu abaliyo mu kibuga ekyo babimanyi.
Already saints in that city know all scriptures.
Yes, ye bazibwe.
Praise Jesus so much.
Na ibo weyongerayo.
But when you move on,
Bible yogera bwoti.
Bible speaks like this.
Okujjako kwa siri ku kitabo kino okubanga kitegeerike.
Taking off seals of the book to be understood.
Kubikkulirwa essuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'omukaaga.
Revelations 5, 6.
Nti gy'emyoyo omusanvu egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna olunyiriri olw'omusanvu n'ajja n'akiggya mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe olunyiriri olw'omunaana bwe yatoola ekitabo ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavunama mu maaso g'omwana gw'endiga buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane kwe kusaba kw'abatukuvu.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Bwe yaggyayo ekitabo Mukama waffe Yesu,
got out the book the Lord Jesus,
mukono gw'Omwoyo Mutukuvu yali amukiikiridde mu ntebe
the Holy Spirit represented him in his seat,
ku lwa kitaffe
on behalf of the Father.
Abamu ku baasooka okutegeera ddala ekitabo awo,
some of the first who realized the book,
era abaasanyuka nti kigenda tutegeereke,
rejoice that they couldn't understand it,
bakadde abiri mu abana,
the 24 elders,
n'ebiramu ebina,
and the four living creatures.
So tulaba ebiramu ekiramu nekikugamba sitegeera bulungi Bible.
Don't say living creature and it tells you I don't understand the Bible.
Yeefuula okuba omukadde kw'aba abiri mu abana.
The one who claims to be an elder among the 24.
N'omubuuza eby'omu kitabo Bayibuli nga tabitegeera.
You ask them things that the Bible never understand them.
Katuyongere owulire ne bamalayika nabo baalabikako.
Let's know and see that angels too appeared.
Okubikkulirwa essuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'omwenda.
Revelations 5:9.
Ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga olw'10 n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi olw'11. Nendaba ne mpulira eddoboozi ly'abamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde n'omuwendo gwabwe gwali obukumi emirundi obukumi mu enkumi emirundi enkumi.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ne bamalayika baayanguka eri mu ggulu eryokusatu.
Even angels moved up ahead heaven.
Bamalayika abatukuvu bonna.
Holy angels all of them.
Ne babeerayo ng'ekitabo kiggyibwako
siti. They were there when the seals were removed from the book.
Kyongerwa okubikkulirwa bategeera ebikirimu.
And moved up to be revealed to understand things in it.
Nga tunnyonnyoka kodi z'abamalayika bano.
As we explain codes of these angels.
Bw'obuuza malayika n'agamba sibimanyi.
When you ask an angel, they say, I don't know.
Ng'omanyayo omu ku bali bwe baagoba mu
ggulu. And you know they are among those chased from heaven.
Kubanga tebaaliyo nga siru ziggyibwa.
But you were not there when the seals were removed.
Okwongera okukuleeta okutegeera ekitabo Bayibuli.
To move on, understand book the Bible.
Era bw'omwebuusabuuse nga sikitegeera bulungi.
When you ask and they tell you, I don't understand well.
Ng'omanya. Obanga agamba kapiite gundi atunnyonnyo.
And they say, maybe if they tell you, let's call another to explain.
Gundi gwe. Baali baakugoba dda mu ggulu malayika.
You realize that the fallen angel.
Yes, you have seen.
Omanyi mu lugendo
lwo lw'eggulu. You know in the journey of heaven.
Nasinga n'abamalayika abaagwa emirundi mingi.
I met angels who have fallen many times.
Naye ng'ekisinga okubajjamu ze kodi za.
What would may fail them is their codes.
N'okuzinyonnyola.
And to explain them.
Kubanga olumu baawulirizanga.
For sometimes they heard.
Mu lugambo nga nze wano nzogerako
na kabaayo. Spoke with them, I've just left.
Naye ng'ajjukira sizinyonnyola zo.
Remember I did explain all.
Ati nga bakubaza ngu zeeyo mukole.
Float when you've gone back to the vision. And they
meet you.
And you ask them, tell me your
code.
And you speak it, you tell them, explain it.
Now,
explaining it.
There's
one day, they met me in a vision. There was a form of a garden. And they came told me, I had there are things I needed. I was sorrowful.
Yes, yes.
Praise Jesus. They told me, you're not going to get them till you enter fasting. I told them, what form of fasting? We told you fasting. I told them what fasting. Fasting with God said. I
got
the Bible cooking. I told them, open, show me that fasting. Remember, I knew it well. That there are four forms of fasting. The one of the Satans.
And
the three types of gods.
Yes,
praise Jesus.
They
said, you are not fast till you explain
your
form of fasting. You are angels with wings.
And
when I insisted on them, I began to see the process changing. And it disappeared.
Men
were going to fake me. When I got from the vision, what I wanted, I bought it immediately. I found them some flying from the trees. Others, they are naked. According to
the
lifestyle of angels,
they
cannot be naked.
Others
were young angels.
And
all many others.
Yes,
praise Jesus. Really, you need to know this word. I saw were young angels. I don't know when they are born.
Yes, yes,
praise Jesus so much.
So, no reason they are born.
Because of that, brethren.
After
we understood angels were there, when the book was revealed and
we
were taken off the seals,
we don't
speak and say these the angels. Those who gathered on that day, all the holy angels. Revelations 5:12.
Nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa. Na buli kitonde ekiri mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi ne ku nnyanja n'ebirimu byonna n'ebiwulira byonna nga byogera nti eri oyo atudde ku ntebe n'eri omwana gw'endiga omukisa gubenga omukisa gubenga n'ettendo n'ekitiibwa n'amaanyi emirembe n'emirembe.
Yes, you
praise Jesus.
So bamalayika abatukuvu,
now the holy angels,
ng'ebibinja byabwe bonna omusanvu
webiri, there are seven groups are,
bamanyi bulungi Bayibuli,
they know well the Bible,
era tewakubuzaabuza nti manyi sitegeera bulungi,
asopembeeko
gwe ŋŋenda okwebuuzaako, alina okukunyonyola buli ky'omubuuza okukakasa nga ye malayika avudde mu kibinja kya malayika
abatukuvu.
Yesu era nga bonna ku bikristu by'omukaaga siru zino zaggibwako nga bwe tujja olaba eyo siru
zaabwe
okubikkulirwa essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olusooka.
Revelation 6:1.
Ne ndaba omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero omusanvu ko akamu ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera ng'eddoboozi ery'okuwatuka nti jangu.
Yesu yebazibwa.
Ekitabo
kino eky'omukulu bw'okiggyako
si
ati nga bw'osoma Ezekiel essuula esooka
ne ndaba
ebiramu ebina
bw'obikkulayo
eri mu ggulu ogenda okuwulira ekiramu ekiri kikuyita jangu wano
come here
bulijjo gyendi eno When you read the Bible in heaven, you see all things where they are. What you read, it takes where it is. No angel who confuses you, they don't understand. When they do a word like that,
so
you know they are a fallen angel. You know those days, the Americans got the fallen angels. They called the aliens. And they asked them concerning life. What is life? It told them,
that is so called life.
There is no life.
They
asked them, is it God there? It told them,
that is your thoughts.
What is HIV? Is there sin?
No.
There is no sin.
Those who
speak with them, they don't know they are speaking with who.
Their
bodies after drinking blood and they appear on the world. And they appear as angels of light. And they corrupt this world.
But
as God's given us grace of His Holy Spirit, explain us words of the book.
Yes,
praise Jesus so much. Help us now to know
codes
of these angels. Explain what they mean.
Yes, he was going
praise to Jesus so much.
You will
see behind when you raise hands. All the empty seats are in the front. Let's go on.
Yes, he was going
praise Jesus so much.
But
we have been told that the code of the first group of angels, the group of angel Michael, those who fight walls, it says that fears the Lord, he who holds the seven stars in his right hand
and
walks in the midst of the seven lampstands. Praise Jesus so much.
One
should explain the seven stars what they mean. Means you must ask that angel. When they tell you the code, ask the meaning of it. And you give the scriptures to explain. And give me time to prove whether they're the ones.
Yes, yes.
Praise Jesus so much.
When
we go back up brief, Revelation 1, verse 20. Explanation of seven stars.
Yes,
praise Jesus so much. But that mystery,
stars,
we want to understand it. If they answer that,
that
they mean the seven angels, you ask why are they put in the mystery of the star? And
he
begins to struggle with it. If they don't bring out Job, they have failed. For Job 38, 7, the day they created angels, the day they created stars, and their number is the same. It means he has to explain why angels have been put in the mystery of the star. Let's read in Job.
Job 38
verse 7.
Nti emunyenye ezenkya bwe zayimbira awamu n'abaana ba Katonda bonna ne boogerera waggulu olw'essanyu.
Yes, he was praise Jesus.
Emunyenye zino,
these stars,
emunyenye ziri mu bbanga,
the stars in the space,
n'abaana ba Katonda banyiddwa nga bamalayika,
and the children of God, the angels,
Baba tondo unaku,
they were created on the same day. And the great armies of angels in heaven, angels still, even stars in the space were being put there. And they sang at the same time. There you can even ask them of songs they sang. Because of not God God in that. We just started when we studied lifestyle of angels.
Yes,
praise Jesus.
The battle
has arrived. Between righteousness and judge and darkness. The light and darkness.
Yes, you will see.
Praise Jesus.
So Maraiko Yabugamati Avam Chiminja Chamaika.
Because of the first row of the angels.
No more is a code.
Ask them the code.
Nakugamati, what do
you get? I tell you that failed.
All
the seven stars in the right hand.
Walk
among the seven lampstands. Ask them the seven stars what they mean.
When
Revelation 1:20, and tell the seven angels of the seven churches. Ask them the mystery. Why?
Were
they put in the mystery of the stars?
Yes, he was going.
Praise Jesus so much. It means you have to bring out your 38 verse 7.
In
the creation of the stars and the angels,
they were
known as the children of God.
How
they were created on the same day.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much. Why they called angels the sons of God? According to Job 1,
Bible yogera bwete. Yobwe sura isoka n'olunyiriri olw'omukaaga.
Job 1:6.
Awo olunaku lwali lumu, abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama, ne Setaani naye n'ajjira mu bo. Olunyiriri olw'omusanvu. Mukama n'agamba Setaani nti, ovaawa. Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, nva kuddingana mu nsi. N'okutambulatambula omwo eruyi n'eruyi.
Yes, he was praise Jesus so much. Abaana ba Katonda bakungaana. When the sons of God always gathered.
Alijjira bamalayika.
With the armies of angels.
Nane Satan yajjira mu biro bye byendaga.
Even Satan also God went there in the Old Testament.
Ekungaanira eyo bakungaaniranga mu
lunzi. Gathering where they gathered from you understand it now.
Okusinda ku Ebulaniya esula 12.
According to Hebrews 12.
Olunyo lwa 22.
Verses 22.
Bakungaana mu kibuga kya Katonda.
They gather in the city of God.
Yerusalem.
Jerusalem of heaven.
Era ndowooza.
And I think.
Ekigambo abaana ba Katonda bakungaana.
What sons of God when they have gathered you understood it.
Tuba tuwogera ku bamalayika.
We speak of the angels.
Abakulembera mu wa Katonda.
Who are led by the Spirit of God.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Okusinzira mu Ibraniyo katujisomeko
ko. Hebrews.
Ibraniyo yesule ye 12 n'olunyiriri olw'abiri mu 2.
Hebrews 12:22.
Gamba. Naye muzze ku lusozi Sayuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusalemi eky'omuggulu n'eri obukumi bw'abamalayika olw'abiri mu 3 n'eri ekkuŋŋaanira eddene era ekkanisa ey'ababereberye abawandiikibwa mu ggulu n'eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abatuukirizibwa.
Yes, he was with you. Praise Jesus so much.
Betuyise abaana ba Katonda.
Those who called the sons of God.
Tuba tuwogera ku bamalayika.
Here we speak of the angels.
Abakungaana.
Those who gathered.
Yes, so right kulise ekyama ky'emmunyeenye.
The reason why you brought the mystery of the stars.
Omusanvu.
The seven stars.
Nga tukugambye nti nga batunudde bamalayika omusanvu.
Told you the seven angels.
Era nitukunyonnyola.
And we explained you.
Lwaki babateeka mu kyama ky'emmunyeenye.
Why they were put in the mystery of the star.
Batugamba mu Yobu 3:8.
Told us in Job 38. Verse 7.
Nti bamalayika.
That the angels.
N'emmunyeenye.
And the stars.
Batondebwa ku lunaku lwe lumu.
They were created on the same day.
Ejjira bamalayika bwe lyali liyimba mu kibuga kya Katonda.
When armies of angels sang in the city of God.
Yerusalem eky'omuggulu.
Jerusalem of heaven.
Nga n'emmunyeenye nazo ziteekako music.
Even the stars to sang.
Kali bwe wajisamu.
Now when they exchange,
baba ajja kuleeta ekigambo munyeenye.
They are going to bring the mystery star.
Nga olumu bategeeza malayika wa Mukama.
Sometimes they mean the angel of God.
Tuvula bano waliwo we tusoma Matayo sura y'okubiri.
That's why there's where we read Matthew 2.
Emunyeenye yakulemberangamu abakezi.
The star which led the wise men.
Teyabeeranga munyeenye ene ya buli.
Wasn't this usual star?
Yali malayika yennyini.
It was an angel himself.
Nga yeetadde mu kyama kyabwe.
They put himself in their mystery.
Eky'emmunyeenye omusanvu.
The seven stars.
Yes, yabazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
So waliwo ekyama ekyo.
So there's that mystery.
Mu kkoodi y'abamalayika.
As
ya malayika Michael.
In the code of angel Michael.
Ekibinja kya
The first group of angels, those who fight wars.
Yes, you was when you
praise Jesus so much. Maybe to move on up. Explain on the mystery of the seven stars. According to Revelation 9,
you
will hear the same language like this, which says the star came from heaven. After they say he was given, let's read and hear. Revelation 9 from verse 1.
Malaika w'okutaano n'afuuwa ekkondeere, ne ndaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu ng'egwa ku nsi, n'aweebwa ekitumuluzo ekyobunnya obutakoma. Ne bagamba nti ne ndaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu,
I saw a star from heaven,
n'aweebwa
ekitumuluzo
ekyobunnya obutakoma. Kiza babeera bakukwisa ekyama kya malayika emabega, bamuleese
ng'emmunyeenye.
Now we reach to the
given the key of the bottomless pit.
What would I do?
Read Revelation 20. Verse
1
and
2.
They will tell you directly that he's an angel. And they don't call him a star. Let's read and we hear. Revelation 20 from verse
1. N'olujegera olunene mu mukono gwe.
Yes, you must praise Jesus.
Oluno mu kubikulibwa abiri.
This time in Revelation 20.
Agambye nenda bamalayika.
Say, I saw an angel.
Nga okuva mu ggulu.
And he comes from heaven.
Nga alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma.
He has the keys of the bottomless pit.
Yes, you must
praise Jesus so much.
So nga ate mu kubikulibwa mwenda.
In Revelation 9.
Olunyo olusooka n'olwokubiri.
From verse 1 and 2.
Agambye nenda bamunyeenye.
Okuva mu ggulu. His star come from heaven.
N'aweebwa ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma.
He was given the keys of the bottomless pit.
Ndowooza ekyama ky'emmunyeenye ky'okifunye
bulungi. The mystery of the star you've gotten it clear.
So tewabaawo n'ekibuzaabuza eri obulamu bwo.
There shouldn't be a confusion around your life.
Okodi ekibinja kya malayika ekisooka.
On the code of the first group of angels.
Ekikulemberamu malayika Michael.
Which is led by angel Michael.
Abalwanyi b'entalo.
Those who fight warfare.
Nga bajja okubeera mu masekkati
ge. And they come to be in our midst.
N'okukola naffe.
And to work with us.
Okulabika naffe.
To appear with us.
Tutekeddwa okuba nga tumanyi kodi zaabwe.
We must know of their sacred codes.
Era nga tusobola ozibabuuza ne bazinnyonnyola.
We can ask them and they explain them.
Ne bazitunnyonnyola.
And they explain them to us.
Kubanga bajja tusanga poludde tuli bategeke nga tukimanyi.
When you find us prepared and we know that.
Yes, we must
praise Jesus.
Ye mukama atugirizo kola ki okugasa.
Teaches us how to profit.
Mumujukira mu Isaiah.
Remember him in Isaiah.
Anam munana
48.
Nyo 17.
Verse 17.
Ngagama ndi nze mukama.
He say I am the Lord.
Aba igirizo okugasa.
Who teaches you how to profit.
Era balagi ile kubo.
And who leads you the way.
Ye muba mukwata.
You have to head to.
Yes, we must
praise Jesus so much.
Kuno bigena maso n'okutukiriza ebisuubizo bya Katonda.
On fulfill promises of God.
Yagamba mu Mika esule yokona.
Micah chapter 4.
Isaiah esule yokona.
In Isaiah 2.
Ndi tulijja ku lusozi lwa Mukama okuyigirizibwa.
Come on the mountain of God to be taught.
Era kakano tetugenda maso n'okukola.
Right. Now you're moving on to do that.
Nga Mukama atuyigirizza ebyama ebikulu.
God is teaching us great secrets.
Eby'obwakabaka bwaffe.
Of our kingdom.
Obwakabaka bwa Katonda.
The kingdom of God.
Obwakabaka bw'omuggulu.
And the kingdom of heaven.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So mu kodi ey'ekibinja kya malayika ekisooka.
Now with the code of the first group of angels.
Ekibinja kya malayika Michael.
The group of angel Michael.
Kodi ye yegambye nti bwati bwayogera akutte munyeenye omusanvu.
Who said that faith, the one holding the seven stars.
Omukono gwe ogwa ddyo.
In his right hand.
Era atambulira.
And who moves.
Wakati w'ettaba w'ebikondo by'ettabaazi omusanvu.
Among the seven lampstands.
Yes, ye bazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kodi ye munyeenye omusanvu oginnyonnyose bulungi.
He explained the code of the seven stars.
Era aba alina okukubuulira.
And he has to tell you.
Bali mirundi emeka.
They how many.
Kubanga tulina musanvu abakutte amakonde.
We have seven holding the trumpets.
Netulina musanvu abakutte ebibya.
We have seven holding the powers.
Nabaali nuba kunnyonnyola.
Has to explain to you.
Ontegedde bulungi.
Are we together?
Awo nno kubikulirwa. Kubikulirwa essuula ey'omunaana.
Revelation 8.
Lunyo olusooka n'olwokubiri ne luyingizaamu omusanvu bano abakutte amakonde.
One. It brings in the seven holding trumpets.
Okubikulirwa essuula ey'omunaana n'olunyiriri olusooka.
Revelation 8:1.
Bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne waba akasirikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa. Olunyo olw'okubiri. Ne ndaba bamalayika musanvu abayimirira mu maaso ga Katonda nebaweebwa obugombe musanvu.
Yesu yebazibwa
bannyonnyole
emmunyeenye omusanvu
mukono
ogwaddyo
ogwa
n'akugamba nti bwe bamalayika omusanvu ab'ekkanisa omusanvu
ng'osooka
omubuuza
lwaki
bali mu kyama ky'emmunyeenye
n'akunnyonnyola
nga bwe
tuwulidde
nti kubanga emmunyeenye ez'omubbanga
ly'eggulu
ne bamalayika mu kibuga Yerusalemu
ky'omuggulu
baatondebwa olunaku lwe lumu
nga
mu Yobu 38
olw'omusanvu
era bw'amala okunnyonnyola ekyo n'omubuuza bali musanvu emirundi emeka alyoka akuwe kulina abaduumizi abakutte amakondere
omusanvu
bitusomye kankano mu kubikulira essuula y'omunaana olunya olusooka
n'olwokubiri
then bw'amala ekyo aba alina okuwa abookubiri abakutte ebibya
omusanvu
mukubikulirwa 15
olunya
olusooka n'olwokubiri
akyannyonnyola
paati emu paati A eya koodi
ka
tusome tuwulire
okubikulirwa essuula y'15 n'olunyiriri olusooka naye ndaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo bamalayika musanvu nga balina ebibonyobonyo musanvu eby'enkomererwa kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra.
Yesu yebazibwe nnyo bw'akunnyonnyola nti emmunyeenye omusanvu bwe bamalayika omusanvu ab'ekkanisa n'akuwa ekyama
ky'emmunyeenye.
Yesu yebazibwe nnyo aba alina okuddako akubuulire nti bali mu mirundi ebiri
give you that they are in two forms.
Abaduumizi omusanvu,
seven commanders,
abakutte amakondere omusanvu,
holding seven weapons,
n'abakulembeze omusanvu,
and the seven leaders,
abakutte ebyo omusanvu ebya Katonda,
who hold the seven powers of God.
Olwo abamaze part A.
There is finished part A.
Eya koodi esooka.
Of the first code.
Ekibinja kya bamalayika.
The group of angels.
Ekisooka.
The first group.
Ekibinja kya bamalayika Michael.
Of angel Michael.
Abalwanyi b'entalo.
Those who fight wars.
Kaakati twagala kunnyonnyola.
I want to get explained.
Atambulira mu masekati g'ettabaaza g'ebikono by'ettabaaza omusanvu.
Among the seven lampstands.
Tetwagala okunnyonnyoka kubanga ye part B eya koodi eyo.
Oh, it's part B of the court.
Omanyi waliwo w'ogenda koodi password bakuli.
You know, there are where you go and they give you two passwords.
Oteekamu esooka ne bakusaba n'eyo.
You put in the first, they ask you the second.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
So twagala okunnyonnyoka.
We want to get explained.
Ebikondo bino by'ettabaaza omusanvu.
The seven lampstands.
Era n'oyo abitambuliramu nga biri ludda wa.
Even the one who moves among them, he moves among them when they are aware.
Katuddeyo okubikulirwa essuula eno esooka olunyiriri lw'amakumi abiri.
Let's go back to Revelations 1.
Okubikulirwa essuula esooka n'olunyiriri olw'abiri.
Revelations 1:20.
Ekyama ky'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ettabaaza omusanvu eza zaabu emmunyeenye omusanvu bwe bamalayika b'ekkanisa omusanvu n'ettabaaza z'ekkanisa omusanvu.
Yesu yebazibwe
nnyo.
Ettabaaza zino omusanvu
the lampstands
ng'akugamba z'ekkanisa omusanvu.
Yesu
yebazibwe nnyo.
Bw'ogenda
mu kibuga kya Katonda
kino
Yerusalemu
eky'omuggulu
waliwo we bakuŋŋaanira wa mirundi musanvu.
There are seven portions where they gather from.
Olw'okuba nti ekibuga kino kinene nnyo mu masekati gaakyo we bajja
okukuŋŋaanira
wabeerayo lampstand zino musanvu eziraga omwoyo wa Katonda era nga ziri mu matwale
ag'enjawulo
emu oyinza okugisiŋŋana mu east endala ng'eri mu
west
endala ng'eri mu
north
endala mu south endala south
west
kati olina okuba ng'asobola okubinnyonnyola bakuŋŋaana mu makuŋŋaaniro ameka mu Yerusalemu
eky'omuggulu.
Yesu
yebazibwe
kubanga waliyo abakuŋŋaanira ku lampusitandi emu
namba
1 anti ziri musanvu nga bw'oziraba tulina 1 wali tulina namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 ne namba 7 zeetolodde mu masekati g'ekibuga kya Katonda kati tugenda ziwa direction
owa
we ziri era alina okuba ng'agikubuulira Yes, you must
praise Jesus.
Amen.
They will
not come fallen angels to corn us.
When
God sent us with new generation, with the full knowledge of God,
we know
our home country and what is there, even though we are still on this world, but we know well things home. As you come from heaven, our home, ask you how many synagogues are in the gathering up there.
Yes, he was
raised.
Jesus.
We want to mark this church where they gather the saints of God. You follow the lampstand, the seven.
Let's
go to gather in the first or the second.
Gather
among the seven. The city is very big. The center is big.
The one who
gather on lampstand
one, you may not
see the one gathering on lampstand two.
The central
is very big.
The one who wake up
say I'm coming from our homelands.
Homeland is a 12
of the city.
Jerusalem,
Jerusalem of heaven.
Jerusalem,
you have built an entire ground of the heaven.
Homeland
one,
the 7th synagogue.
As the saints we gather from.
Yes, you have
praise Jesus.
We
begin with the word. Let's begin from the east. Let's name them from east. As the lampstand walks. Right in the east.
Lampstand number one. East Echibuga. Let's
begin like this. Let's read Hebrews 12:22. And we name where
synagogues are
formed. When you preach, they see they don't get lost. Where are you going to gather from? What is
wow. Yes, you have to
raise Jesus from us.
Tobura, because
when
to come to study,
when I reach Jerusalem, where do I gather from? You are free to choose out.
You have told us.
The church gathers seven places. Where they gather in the city of God. That photocopy is what they are sent as the base on the world. What's done in heaven is done on earth.
Yes, you was good.
Praise Jesus so much. That you don't get confused. Hebrews 12:22.
Yerusalemi ekyomukuru n'ebyobukumi bw'abamalayika olwabiri musatu eri ekkuŋŋaanira eddene era ekkanisa eyababereberye abaawandiikibwa mu ggulu n'eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa
bakwaniriza mu Yerusalemi ekyomukuru
ekkuŋŋaanira
eddene ery'abamalayika
n'abatukuvu ba Katonda wabula bw'oba
waakukuŋŋaana
olina
okuba ng'omanyi ndi ezo
lampstand
omusanvu
kubanga
ekkanisa ze
zikuŋŋaanira
abatukuvu ne bamalayika
the saints and the angels.
Bw'otuuka mu kibuga,
when you reach the city,
yuzi nakuŋŋaanira ku lampstand.
I gathered the first lampstand.
Kangende ku leero kuyookuna.
Let me go to the fourth this time.
Ndaba bakuŋŋaanirayo babeera batya.
Those who gather there, how they appear.
Binyuma nno.
It's interesting.
Oyagala genda kuŋŋaana
ku. Want to gather?
Nze nno yonna yonna nakuŋŋaanirayo.
I gathered it all of them.
Mu lugendo luno lw'eggulu.
In this journey of heaven.
Tuyinza kunnimba ku Yerusalemu eky'omukulu n'akantu n'ako
Jerusalem of heaven a thing of thing.
Yes, we have
praise Jesus so much.
Kubanga natambula almost ebifo ebisinga byonna.
Almost most of the places.
Nendaba ekibuga n'enkyetegereza.
Bano
baakuŋŋaanidde.
And I said this is gathered here.
Era mugenda kuŋŋaanira.
You're going to gather where?
Munnange waliyo eyeekuŋŋaanira ddala eryokuna.
Another post synagogue.
Mulitegeera.
How do you realize
that? Waliyo lampstand you'll get
there. It's the lampstand you'll see it there.
Yes, he was.
Praise Jesus.
They
are big, the lampstands.
And
it is taller than the planet Earth.
Lampstand
one lampstand is the entire city. On the side of where it is.
That is joining up, joining right here. Now, the
entire light spread the entire city. It was prepared very well.
Yes, he was.
Praise
Jesus.
You know, Bible says, God is not ashamed to call us, for he prepared a city for us.
Don't read Hebrews
11, verse
8 to 16.
City of our home country in heaven.
God is
not ashamed to call us as children,
for
he prepared a city for us.
A
great gathering of the angels and the saints of God.
So
if you are to gather, when you reach the city,
you must
know where you are going to gather from.
For
those there, they know that.
The
group no more holds seal in heaven. But we have
left.
We have understood the way of the world. Here we work for what we understand right now. Understood in the code of the first group of angels. The group of angel Michael, those who fight war, like we started of them.
Yes,
praise Jesus so much.
So kato naminge lampstand is
not. Let's name this lampstand.
Churches
where the seven churches gather from.
Chibuga cha katonda.
In the city of God.
Jerusalem ichomo kuni.
Jerusalem of heaven.
Tutandiki demo east.
We begin from east.
East, what is your lampstand number one?
In the east is lampstand one.
Lampstand number one is singani wa mu east. Umasekati kichibuga chino Jerusalem.
Lampstand one is in the east, the center of this city.
So kutuka mchibuga ya kutubu za abuzibwa.
And when you read the city, don't be confused.
Mu east ye chibuga, mu east umasekati kichibuga.
In the east, within the center of the city.
Yes, singani wa lampstand.
You find the lampstand one.
Si east ye chibuga chona.
Not east of entire city.
Waura east ye masekati ya
wakunga niru. East of the central, where they gather from.
Uvaje tumanyidu anga east. East. Mu central. Ye chibuga chino.
Oh, the east in the center of the city.
Jerusalem ichomu
kuni. Jerusalem of heaven.
Ye didam stand ye soka.
Where there is lampstand one.
Ba maraika batukufu. Ba maraika na batukufu ba katonda jibatiru kukunga niru.
Where angels and saints of God gather.
Why
have you used the word where they usually gather?
Well,
you're free to go to any gathering place in the city. And you gather. And you fulfill the command not forsake the fellowship. For they have never ceased to forsake fellowship. They were commanded us, but they were first commanded in the city within heaven.
Yes, he was.
You know, most of you, some of us usually forsake fellowship. You don't want to do what is done in heaven.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Southeast.
We head southeast.
Jerusalem
of the central city of Jerusalem of heaven. We find there the second lampstand.
Yes, you was with you.
Praise Jesus so much.
Southeast, southeast
of the center of the city. We find there the second lampstand. Yes. Gathering of the holy angels. And the saints of God.
Hope
you broaden understand this city.
Yes, you was with you.
Praise Jesus so much. We hope to design for you. In the video, and we come here explain of it how it is.
Yes,
praise Jesus so much.
For you have
not been able to get it clear for its in images.
You
don't see the big size of the center of the city.
We shall
talk to angels and the saints in our video.
As you leave the world, you know where you're going. That is the church. That is the gospel. From the kingdom of God. And the righteousness. In the kingdom of heaven. You work for heaven if you never knew of heaven. I don't know where you got strength to pray.
Right.
What you don't understand, it gets hardened. That's why some of you thought salvation is eating food, to get cars, to buy land. Those are additions.
Yes,
praise Jesus.
You
knew the greatest value, the issue of a salvation.
Those
was eating and drinking.
The
kingdom of God is eating and drinking. Yet it's word and power.
No,
the goodness of it. Right now we reveal. Houses and things. Hello, praise well. Things of God. We are just adding them. Additions. Have you ever built a big car?
And they add these small
trucks.
Yes, you have
praise Jesus.
We've
gone to the south. The south of the city.
Jerusalem
of heaven.
In
the south. In the center of the city. Jerusalem of heaven.
Lampstand number 3.
We find lampstand 3.
Lampstand,
church number 3.
Yes, you have
praise Jesus so much. Where the church gathers, the holy angels, and the saints of God who come from the world.
Yes,
praise Jesus.
The
town of the center of Jerusalem, city of heaven, we find lampstand 3. The church of the saints of God, the angels of his, and the saints from the world, where they can gather. Why do you use where they can? For you're free to go everywhere the synagogues where they are, in the Jerusalem city of heaven, and you move on to gather. When you reach Jerusalem of heaven, you don't separate angels and saints that they gather from here and the others the other ends. You find them mixed up in gatherings.
The
and the angels. And you gather with them.
Yes,
praise Jesus so much.
So
we want to work for something we understand. When the angel explains the first
code,
reaches to explain the lampstands, the seven lampstands,
we
must explain what we speak down here.
Yes, he was
praise Jesus.
We tell you
where it comes to bring the campus we speak of.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Southwest.
Let's head to the southwest.
Southwest in Masakatike Chibuga Yerusalem.
Southwest in the center of Jerusalem city.
Southwest.
We head to southwest.
Masakatike Chibuga Yerusalem.
The center of Jerusalem city of heaven.
Where your lampstand is.
There is the fifth lampstand.
Yakuna. Lampstand Yokuna Awekanisa.
There is the fourth lampstand or where church gathers.
Bamaraika Matukufu.
The holy angels, together with saints of God from the world. Praise Jesus so much. I hope the city of God, Jerusalem of heaven,
moves
on to get explained of it when you pass courts of angels.
Yes,
praise Jesus so much. But we told you the southwest, the central of this city, Jerusalem of heaven,
is
where there is the fourth lampstand, where church gathers from, and the holy angels and the saints of God from the world. You're free to gather from there.
Yes,
praise Jesus so much.
We
are heading to
the west.
We've gone to west.
West, you know?
In the west, the center of the city,
Jerusalem,
Jerusalem of heaven.
Yes,
praise Jesus so much.
West,
in the west, the center of the city,
Jerusalem,
Jerusalem of heaven.
There
is the fifth lampstand.
And
there together the holy angels
and
saints of God from the world.
We
remain with two lampstands.
Northwest. Northwest
in the northwest center of the city.
Northwest masekatige ekibuga kino.
In the northwest central of the city.
Jerusalem eky'omuggulu.
Jerusalem of heaven.
Eriyo lampstand y'omukaaga.
There is a sixth lampstand.
Oba ekanisa y'omukaaga.
Or the sixth church.
Abatukuvu bakunganira.
Where saints gather from.
Ne bamalayika.
And the angels.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kyekiri mu north.
What is in the north?
So there
is no lampstand. The master seat.
Lampstand
the seventh lampstand is in the northeast.
Here
we are in the campus of the city of God. Jerusalem of heaven.
North to you and
not yet north. Northeast.
And you know and north to the
we have tried to know it's the master seat. When you read the ask where is the master seat?
In the
center, they know it's the north.
Yes,
praise Jesus so much. The master seat.
North.
In the north. In the center of the city.
This
is the master seat.
The seat
where God
sits.
When he comes from the third heaven, where he comes and is praised. That's where they say he moves in the midst of the lamb stands.
Yes, yes,
praise Jesus. Now you would have seen, you would have seen him from where?
North masekatige kibuga kino.
North the city of the city.
Jerusalem eky'omuggulu.
Jerusalem of heaven.
Tusisinkanayo entebe y'ekisa.
We find the master seat.
Entebe kitaffe mwasobola otuula.
Where the father can sit.
Omwoyo omutukuvu asobola otuula.
The Holy Spirit can sit.
Kigamba asobola otuula mukama waffe.
The Word can sit in the Lord Jesus.
Lwa kigambidde nti atambulira mu masekatige ttabaazi omusanvu.
That's why he said he moves in the, among the seven lampstands.
Yes, you have
praise Jesus so much.
I
think you've understood that.
We want to
see the northeast.
Northeast must be a
northeast of the center of the city.
Jerusalem,
Jerusalem of heaven.
What do you understand? There
is the seventh lampstand.
What do you understand? There
is the seventh lampstand. The seventh church. Where holy angels gather from, where and the saints of God from the world.
Yes, you was born.
Praise Jesus.
Yes, you was born.
Praise Jesus.
Yes.
I want to give you rest.
But I don't want to say.
We begin from you on Sunday.
Such a gamble, children.
Is not a good word. For I see that this makes you a bit hard. We are going to go see where the campus is. That campus comes from right to the lampstand. This lampstand, when you look at it, that is the south of it, that is the north of it.
East.
We have the east, we have the west, we have the south east.
We have
the southwest.
We have
the northeast. tulina north west.
We have the north west.
Ye nyini yeva mu.
The north star itself, out of it comes the compass.
Ye kulagirira ezo zonna ze tulabye, ebyo byonna tulabye.
All that we've seen there.
Ekitegeeza bakubye yongeze ku lunaku luli.
Let's move on our head with them on Sunday.
Nga tumaze okuwerako ku mutwe kati.
After the heads have relaxed.
Oyongere okutegeera ebyama by'ekibuga kya
Katonda.
Yerusalemu eky'omuggulu.
Yerusalemu of heaven.
Ekuŋŋaana eddene ly'abamalayika.
The gathering of the angels.
N'abatukuvu ba Katonda.
And the saints of God.
Kankuto ogende owummulemu.
Let me let you go rest.
Wiiki ojja kuba wali si kyangu nga
tusobola. Finish the week's not easy starting it.
Mukama akuwe omukisa.
May God bless you. Thank you for coming.